marah.
I'm just my body.
Mungongo wanjo busu ye. Ni wapu.